Соня. Соня. Соня.
Nobuhle budlula unandi plaza ungithinta kamnandi manginawo inkinga ziyama ngoba ukubamba kamnandi kuspenda nawe iminyaka baby mina ngikumind ngizobhala ingoma emnandi ngichaza ukukhisa kwakho mnandi I hope I'll mind mangibhala amaqiniso ngawe ngivula nesifuba ngifuna ukukhipha konke okusesifubeni ngibhale nemkhuba phela ngithole ngexaba bethi abanye ngumqhubu ngithathe wangigeza uthando kumina waliveza yazi ngithule ngiyadenga kekho fana nawe mangibheka kudala besigxeka bethi uthando lethu asoze lakhulu suka kude nawe kudala sineswa zimvula I hope I'll mind isifuba mase ngizivula ngifuna ukukhuluma ngize ngigeqa amagula bathi ngiloyile phela ngawe ngiyagula ukukhohlwa ngawe nje akudula uthando liyashisa woza nawe uzocima wena busisi liziyo yami xhumisa
zobhala ingoma emnandi ingoma emnandi zobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi
I wish I was love ngihlale ngamagama give me those sweet words ajulile njalo mangikuteketisa Ujabul, ngithinte manonini usondele unqabule I'm stupidly in love with you You my number one, my queen bae Ngizwa kushisa ikhanda, eish Kufuta umalinzwane, listen Mfuna Mona Lisa baze bathi usungidlisile Mfuna baze bathi honey, ungifake intando Njengo sifiso encane kulungile makwintando Baby ngisazo kuthanda ngothando lakwa love Baby mabekushela unqabe uthi Beveza ubukhazi khazi bekudidisa uthi nono Owakho Mr. Kiss Kiss uthi yes yo ungishaya ngaphakathi honey Kuzokwenza nje
Zobhala ingoma emnandi Ingoma emnandi Zobhala ingoma emnandi Ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi
sacho nangoku you make the circle bigger mawufika ungichaza ngefika usa wuthi umhlanganiso mawujika uscrates awunanazi ngakhe kusaba amanika ngena wena kukhala amaflik ezinye ishawe lufa Winnie Mandela kali boni kwena edlalayo another point wabesifazane yona team ewinayo le ntombi dida baningi awubheka ukuhamba kwayo uthanda indlela oyiphethe ngayo nobuka ngayo mawuhleka kuphela u-inki ngichaza chaza wena mamiza ngifuna ukubangisa lo mntwana uyangizwa bathulo balisa especially mangizi lo mntana ngamkhetha bemdisi sondela mamiza umuzi sovusa wena busisihliziyo yami xhumisa fike kumnyama buhle bakho khanyisa abanye bengigxeka bethi wena phayizisa wena busisihliziyo yami xhumisa
zobhala ingoma emnandi ingoma emnandi zobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngizobhala ingoma emnandi ingoma emnandi ngihlale ngamagama ma magama mnandi bese kube ngathi nami ngidla umlomo mnandi